sithathe sathile bebaphe masame siyobabona emakhaya thina sithathe sathile bebaphe masame siyobabona emakhaya thina sithathe sathile kwezinsizwa sami Siyobabona emakhaya thina Ukhawazela nalusele osala ekhona Useyosala ebona nalendle Kutumabute nalusele ebona Useyosala ebona nalendle Songwane nalusele Seo sala ebo Useo sala ebo na nalenge Soto bene useo sala ebo Useo sala ebo na nalenge Papa shene useo sala ebo Seo sala ebo na nalenge Sati webo na lami Uemu mnjinja Sati webo na lami Uemu mnjinja
Sala ebona na lenga, sati webo na lami.